dadkun baahiya gaarka qabeela ku shalxulay kaamamka kiyaalan duleedka magaalada Baydhabo oo tiradeedu dhiiras ilaa 35 qof ah iyo wali balan qeybey gaariga lanka talgalay dadka baahiyo gaarka qabe oo ay ku dareereeyaan kaasi oo longorda waa wiljarka walina iska kaaladaya ururka Hiilbalaan iyo hay'adda isha Human Rights gudoomiyaha ururka Hiilbalaan Batoole Xuseen Sheekh Xaamud iyo waliba iyo ku hadalaya walaa urur shooka kalifi in dadkun baahiyo gaarkan qaban iyo deersiyana gaariga wiljarka
insha Allah markii uu habaar dhibaatada jarto oo mageekanka doon inay dadkun hatan tafadiyaan oo kulbo nafaa inay uu seen sadan wiishan mayl raay oo iyo qofada oo bahalki ah gaari inay uu seen kuna hool badan ah qobani insha Allah may rajayna in geek ku fayl injarna dhibaatoon dadku haystay geek ku bilaaw saadun gaarisho iyo gaanti ku wadaayaan may la raay unu ha ka shaqeyni barni aragni hatana ne kaayn war balan ka di ilaahay roon fadaan hadii unaana heel bilaameed aan heel bilaanta unaana wali aad injeeyay in maatada dhibaatada jarta oo maatada haystay in mar walba kordheerna habaarna soo kale hadana insha Allah hoob ilaahay hormadka kulugna
aadan shiin qowmada masuuliyiinta hay'adda isha Human Rights iyo waliba oo sunnah tilmaamay in ka hay'ad ahaan iyo si wada doonana taageerada bulshada danyarta
may gulwiinning ah in uu may la raayo sigeeka alaabtu muhiimka ah oo una qaybina aan qaybina may la raayo dadkii naafada ayna u ruugin bay dhareer bay dhaw dadka tiradii oo intaas leh meel badan yiin dad badan oo may jiraa oo naafa magaalada Baydhabo rooga marka anti nasiibun weel dhati antu nagati marka oo ilaahay karaala nagada may eed in jiilnaa in oo nay may laraayso anta kale Baydhabo roogta dhamaantayna lan hela alaab oo lamadayo waliyo ka dareer quraan may laraayso haan biro ku buubi quraan biro jo haan may laraayso gaarigdan baan gaarigda helan dhamaantii wali waayeen dadaal ka dadaala doono ilaahay karaala nagada
qaar ku mid ah bulshada danyarta ee u baahiya gaarka qabey ku faa'iideysay deeqdoon gaariyalka wiljarka iyo waliba iyo umaha nagana hay'adda isha Human Rights iyo sidoo kale ururka Hiilbalaan
nahasan tin gaari aan baahnaan faaqnaan anatay duaayni ilaahay keer aan hadsiisi
gaariga aan la sii ilaahay maade gaariga in sii muslimiinta oo yar dhon boos ee dhibaato qaban ilaahay maale gaariga la sii un ku mid ah ilaahay maale yaasiin ku maad nagaana dadkii oo ilaahay maale walaaw arintu hani ani taw iyo ana ilaahay ana sii dhankeen ka tala gali wayan ku maad nagaana ilaahay maale aragday wal aragday dibke un qamni dhulka ka dareerani garguuridaani ilaahay maale hata gaariga ana sii gaariga ilaahay maale aragday baaskiirkan oo ka dareeraan ilaahay mahadle bay dhowaa roogna ilaahay mahadle dhibaato sinayn dhibaatada ilaahay noo biyay wal noo bi
geeg may teegnaa meel baaskiil oonanayn ka tar galayna nin si aan roogna alxamdulillah ilaahay mahad isha kula iska le haddan badii aan kuway ha garguurday gacmo ka garguurday iyo haddan ta kuway hata alxamdulillah tamay saarna baaskiila saarna eedi eed aan mahad aan ka shukriyaan intan dibti intan nin dadaalay dhatay ee yadan kuma hadaan aan ku shukriyaan ma in baahangna ma hadda tan aragnay tan ma had kulay inta ka wayay dawladda alfoon malge faayo ma in baahangna buusha ka jarna in hadana nin zaaido jeen kutin istafadaan
ma hadan tin walaalada aanu etin naafigi magaalada Baydhabo ku noolayeen wal ka soodaana magabna maalantun geeka e oo taaragda geeka sabtiga e una ka noolna gaariga nana si gaarigu sabyaal erana si siin kama hadiini gargaar allah siin ku si
walaalaha Soomaaliyeed gaariyalkan maasha Allah geeke wal faleeli diibi baydo wal faleeli ki diibi geeke dad oo masaakin ee boos ee walban haysana oo masaakin ee sadaqada anka faylahayta wal la si geeke heeydi ma arnaa walaan biidi ilaahay biina waa hida muraajo ilaahay in weela wal badno barakee iima la helalay ilaahay fadijo ilaahay ka si haan ku badan ii ku si badan kheer ilaahay si wal aan duu ay geeke gaariga siin gaari oo maarna maasha Allah oo la ka dareero lugu le geeka maana dulka ka garguuridaayeen alxamdulillah ilaahay maala intii gurund oo faday maana geed oo faday shiid oo faday geeka sarroon gaari ee dibjay dadan liin qabi gaari dib walna si anaatina aftite magaay alayhi loo duraana liiro bilaamayti anaga ba taasay gaariga la insi ee ilaahay muuradkii insi sahla kulli adduunyada walinsko oo intii rogoro walinstare adduunkan walku tabe.